He lifts the bar and what's a goal! Oh, I say.
Smart enough.
I'm on my way. I'm on my way.
Yo, not me.
Yo, what's up, Mwamba?
What's up, man?
Se kimehappen kipande hiki mbaya ni ile mbaya.
Daka sifuri. I'm on my way.
Haina noma, guys. Poa poa.
Agizia kinarita, margarita, usijifanye kama ujui kilichotuleta. Mawaidha kwenye pari ya pana kuleta, ila kama una maombi leta leta. Njia tulisha ikimbiza makilometa, logo ni nyeusi na ina meta meta. Wakati wanajiuliza kupata punchline, inafululiza kufanya hit song. Hukudi kidunduliza, so my money long. Na bado sijamaliza, so the party's on. Michongwe na wakimbiza, usone wako hoi usongo menipitiliza. Shedeski anzi Arusha kuelekea Ibiza. Njia nazi na vunja mabiza, na chana maanga na pasua giza. Nini nuru so wale nikiza, makini na Jesus, so bump the cheese up. Bump the cheese up.
Olele, nusu saya mshale, nusu suruale, nusu kwenye glasi, nusu papmale. Nusu nisimame ni kurusu ulale. Olele, olele, nusu saya mshale. Olele, nusu papmale. Olele, nirusu nisimame. Olele, ni kurusu ulale. Olele.
Brandi kubwa so kitoto, na show ni kashi so mikopo, na jenga inchi stoi boko. Sini kali mbwa koko, tokea uswazi siachi ukoko. Tokea mageto hundo mtoko, matendo sina ropo ropo. You know we do this for the people, so piki chupa wape kopo. Exone kwa mabinta mshapopo. DJ, nasia rushwe na karabati kila sekta. Chalia Arusha na Arusha tu kila bakta. Na mambo ya mana tukumbuke tu kila bakta. Na kani mambo ya kimsingi mini lenta. Na kani mambo ya kipimbi mnaleta. Mtoto mkali mkibetua na mbenta. Na kesho moningi no mtagundwe likuwa ni penta. Makoromeo yanaita ni kiu. Na kaulimbiu leo ni kute. Bendera hewani simamisha mlingote. Watu mtukati ukutiu ni kute. Sekuti na kutia adabu.
Tia adabu.
Nusu saya mshale, nusu suruale. Nusu kwenye glasi, nusu papmale. Nusu nisimame ni kurusu ulale. Olele, olele. Nusu saya mshale, olele. Olele, ni rusu nisimame. Olele, ni kurusu ulale. Olele. Nusu saya mshale. Olele, nusu papmale. Olele, ni rusu nisimame. Olele, ni kurusu ulale. Olele, nusu saya mshale. Olele.